uma ngingena esibhedlela mina ngiyofuna usizo lwempilo yami bafike bethi hamba baba akawunalutho uma ngingena emtholampilo mina ngiyofuna usizo lwempilo yami bafike bethi hamba baba Yeah.